Bae shintu chonkose Sijechi vade chidiao Zemba semi kwa no kangite Sijari na bude wajo Sonda soka nengi umula Olo kundu miango mtwe Konze mama kambiesi No mtima negumye senywa Ebanga wa itagere choko Utonde nebubi manja Neburenda sama nyegiafa Wenda mula vanesa nyalala Na mkwana mwenya mwenya mu Nangamba somera mkonjeru Matide anchai mungiri kakanya Katika nere semi kwano Ila buliali nsini yako Umtima nememe yange Bimulangiro kuna fusi Wowe mafia sinsi gande wongu Kurenda gwenali matide anchai mungiri kakanya Katika nere semi kwano Ila buliali nsini yako Umtima nememe yange Chiti kayambereza dalabu wako sovala nukufa Ngampawo nsonga jikalimu Mbumusanywe yako emu Chuka purenda weisabubi Wakunta kulula nunjiwa Demokraso ye mfumo Utadoku na mfusi Mazimenteke kaze tubadeko Zibade ziranda zenyo Katulinze chimuti tuanjule Katilengere vye kiseo Ava ganda vali babangu Kwa zawa ise Luda wevo ziwa jetu ise Mama inga galinya gaka Menya zeza kurokufa Luma lwe marulimiru wa mafuwa Akabanja kenali nsikide jajango Lufa nyuma lufa Menka tunda lazima Nga saga lila dalo jule Katibishewe vionsa sudemu Nekale mama uirage Nga we mimeri mimemu Sinsi gande wongu Kurenda gwenali matide Anchaye mungiri kakanya Katika nere semi kwano Hirabuli alinsi nyako Umtima nememe Yange bimulangiro kuna fusi Uwe mafia Sinsi gande wongu Kurenda gwenali matide Anchaye mungiri kakanya Katika nere semi kwano Hirabuli alinsi nyako Umtima nememe Majo somai etali mubusa sizi yade Omutimo muyuda ya kuonda zeo Talibani mulioli omi okufa Biene changa siri ganyi Na imba nonya chukulimu Okuzulo vanze poliko Chuso moyo tudemu Wancha isa gwena lini nangongo Misa mbulu njine mbubi Bota iza kunde kawo Wasimatu manojole uka Sabakina mpombo chonkoze Wampita kaka sana kencha Kusigude muwana zimbe Mire wazimba netubi umula Wowe mafia sinsi gande wongu Kurenda gwena limatide anchaye mungiri kakanya Katika nere semi kwano Hirabuli alinsi nyako Omtima nememe yange bimulangiro kuna fusi Wowe mafia sinsi gande wongu Kurenda gwena limatide anchaye mungiri Nere semi kwano Ila buli alinsi nyako Umtima nememe yange Bimulangiro kuna fusi Wajono komi amazimensi Ogendo fumba wiki wiki kwege sabiri tulabi ebyo sigamba kumbula gabyo mbawo mulava tukiridde fenna tubamu kuwabulibwa nsobi walidduka senyiga kyendabi n'olumba musujja gwa nsiri obulungi bw'okulembeza sigwe muggalanda w'abalungi singiri ezo ziraba nazonno zaali mmotoka kyekituufu nga wafulumya enju abakwanyi bakyankalanirawo naye n'abaleega abo nabo gaali matutu ku mulembe gwago walifuula gye woonywerera nga tonnaggwa ku kye bayita mpagala eno ng'esenkaba nkwagalizza emirembe gy'olazi we mafya sinsigaddemumu mulenda gwe nali mmatidde akyaye mu ngeri ekankanya kati kannerese emikwano era buli alinsiinyako omutima n'emmeeme yange ebimulangira okunnanfuusi we mafya sinsigaddemumu mulenda gwe nali mmatidde akyaye mu ngeri ekankanya kati kannerese emikwano era buli alinsiinyako omutima n'emmeeme yange ebimulangira okunnanfuusi we mafya sinsigaddemumu mulenda gwe nali mmatidde akyaye mu ngeri ekankanya kati kannerese emikwano era buli alinsiinyako omutima n'emmeeme yange ebimulangira okunnanfuusi we mafya sinsigaddemumu I'm not a kid.